kwalo kwakuthiwa ithi mayihamba khandi umntswintswintswi. Ubona iy'nsizo zihelile zishaye layini ziyemfuleni ziyoshela phela zoshela unomathemba. Unomathemba utholakala khona le komalungu esahlumbe. Sanganisa nam umuntu wesifazane wemadoda njalo meqhamuka kuthi angicule ngishaye ikhwela ngishaye ingoma ngithi na 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 na.
She makes me high, high, high. She makes me high.
She makes me high, high, high. She makes me high.